bitch 약해가 Jim Weezer? Trendy Kazi?
On my way, I'm coming to you. On my way, I'm coming, baby. On my way, I'm coming to you. Coming, I'm coming, I'm coming to you. On my way, I'm coming to you. On my way, I'm coming, baby. On my way, I'm coming to you. Coming, I'm coming, I'm coming to you.
Okay. Karibisho neza come time yoyote But make sure umepige simu kabla Kwako utoke nyoshe yoshe keija Ningarishe vyombo, ningare visafi Nipuze umanzi, nili chips funge jana Jwali kamu na sauce Akanbamba tu sana hadi kabidia medose Morning bad laishi anadai
Una movie
Nampa breakfast anazusha
Ima yai haina chumvi
Domana sipendagi kuwaleta kechani But poli ni bamba hadi nkakushomta Ani house number 17 Na huko over 18 Kadumara 19 Tunafika 20 Napigia mpenzi kumuliza
Na kamsa ngapi baby
Nanish baka kuna jam tenish baby
Itabidi nime speedisha uchipo kuishia Sabu kwa simu mpenzi wangu ananiambia
On my way I'm coming to you
Chick ana ATT Amedunga mpaka kitu 3 Dem yangu fika maybe 3 Anafanya sani sikie bidi Anataka D na BD Na najua kesho niko free Sahu chick hawezi flee Mahanging kama dangari Wezi ingiza pro box But boot ni kubwa no jokes Next time naipeleka lojo Hiyo booty ina donjo Dina bila candlesticks Thailand kuna politics Mupati wa quantity But wifey ana quality Na vile tuna chemistry Musweat potassium Kwa bedroom gymnasium Ni muetka aku Aquarium, hiyo haga trapezium kwa jeans tu mashabu Na lips kaza Jay-Z, naishave kaki devu Uratchet na mtoka, anatest kama mboga Kunde si bunde, dem yangu akagonga Nkam hide ndani ya loka, saki historia stoka Kwa play kama soka, I think nime chocho choka